dajimsafi.com.
Nashukuriwe Mungu kwa zawadi ya uhai, tunasherekea hakuna anayetudai, na mliotabiri haya wengo jani wasabahi, doa inanisitiri haki ya Mungu walahi. Oh mama mzachema umetisha wewe, kama sio juhudi zako ningempata wapi huyu mabebe. Mkwe umenikabidhi mwanao, haja nitete, niachane na upweke, uendo kabari yao. Oh mama, mzachema, umetisha wewe, kama sio juhudi zako, ningempata wapi, huyu mabebe.
Oh, we mama mkwe, umenizalia